Georgia. Yeah. French boy. East Africa's
finest. It's none other than DJ Bunduki, the champion.
Mengine tabibu sasa wanifuata kwa tani. sasa na blow. Ana michezo ya tare tare. Huyo mwanafundi kumbe tena dae bana da. Ah huyu demu ni so. Anachanganya mwana mpaka na blow. Ana michezo ya tare tare. Huyo mwanafundi kumbe tena dae.
Kwanza
this is DJ Bunduki.
Hey banana, ah who you demo ni so? Anachanganya mwana mpaka na blow. Ana michezo ya tare tare. Huyo mwanafundi kumbe tena dae. Hey banana, ah who you demo ni so? Anachanganya mwana mpaka na blow. Ana michezo ya tare tare. Huyo mwanafundi kumbe tena dae.
Kwanza sumpenda sifa japa nazo kibao. Ni mtoto akisamba mwenye sile mwambao. Kama wimbo ni choyo nacho kwanzia leo. Japo nilikuwa bonga la mbro. Oh la la, anajua kucha kwa kikuku. Amejua jamii napenda kiduku. Ana mengi minayo sudu. Sija chinjwa na fakibudu. Ni fundi tena siyo fundi wotani. Ni mbu nifo haya mambo ya ndani. Kani changanya naji isi pungwa nini shachis. Na mabitu flani. Nisha cheese na mabito fani.
Hey banana, ah huyu demu ni so. Anachanganya mwana mpaka na blow. Ana michezo ya tare tare. Huyo mwanafundi kumbe tena dae. Hey banana, ah huyu demu ni so. Anachanganya mwana mpaka na blow. Ana michezo ya tare tare. Huyo mwanafundi kumbe tena dae.
Ajali roga ni mutungolo nayo. No mana na mganda. Wanokere kwa shauri zao. Mwenyewe nampenda. Niende wapi hapa nona juliwa. Nifate hapi yote amejaliwa. Niende wapi hapa nona juliwa. Nifate hapi yote amejaliwa. Mtajiwe karoho juu. Haya ndo mapenzi yetu. Ananipenda mi. Na mi mwenyewe nampenda.
Hey banana, huyu demu ni so. Anachanganya mwana mpaka na blow. Ana michezo ya tare tare. Huyo mwanafundi kumbe tena dae. Hey banana, ah huyu demu ni so. Anachanganya mwana mpaka na blow. Ana michezo ya tare tare. Huyo mwanafundi kumbe tena dae.
Niacheni na, niacheni na ye. Ninasema, niacheni na ye. Niacheni na ye. Unampenda mi, niacheni na ye.
Movies, it's top seer. It can't and candy.
Yeah.
One love, brother. One love.
Hey banana, who you demu ni so? Anachanganya mwana mpaka na blow. Ana michezo ya tare tare.
DJ Bunduki.
Zoea, siku wa chihani. Penzi lako lime
Bunduki. On the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bunduki.
Tumetafuta, tumeuliza, hakuna ajuae, anavyosuka, anavyopita, si umdhani yae. Na farani kabisa, na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi, unafata, kumbe ana hela.
Longo longo nyingi.
Anasema anafanya kazi benki, mara anasema usalama wa taifa, hakuna ajuae, balu bandika wa kizazi kipya, uso mdhani yae. Na farani kabisa, na fiksi anazofanya, akidanganya kwa kina, unaingia kingi, unafuata, kumbe ana hela.
Superstars Entertainment.
Fila balu balu bebe, naomba mina wewe tuwe, achana balu balu dale, na lelia, sina balu balu bebe, nataka mina wewe tuwe, achana balu balu dale. Jotem, 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 kutoka tulipo kutana, sijawahi kufikiria tutachana, lakini tulipo pendana, ueleweki unani umbi. Sana. Hey, upendo gani nasikuoni baby, upendo gani upatikani hani, upendo gani uniamini baby, baru baru baru, upendo gani nasikuoni baby, upendo gani upatikani hani, upendo gani uniamini baby. Shapata, anaye kupenda sana usiwai kata. Mimi nawe, twende wote poto nataka. Tukaye tule tunyo juwe minilidata. Wasi kudanganya tisina uwezo. Ninao, nasio mchezo. Ona, unipa mawazo. Amua, 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 baby. Wasi kudanganya tisina uwezo. Ninao, nasio mchezo. Ona, unipa mawazo. Amua, 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 balu, balu, balu.
balu balu bebe. Naomba mimi na wewe tu bebe. Acha na balu balu dale.
Nalelia nalelia.
Sina balu balu bebe. Nataka mimi na wewe tu bebe. Acha na balu balu dale. Taratibu peke, baby, tendele. Mimi na we,
tuwe wate wa mileli.
Mimi na we,
mileli na mileli yuma baby.
Mimi na we,
nitali na mini tapuchali.
Mimi na baby. Mimi na we,
tuwe wate wa mileli.
Mimi na we,
mileli na mileli yuma baby.
Mimi na we,
nitali na mini tapuchali.
Mimi na baby.
Shawivu ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenza lakini pia uvumilivu na vitendo vya kara vilimuumiza mwenzio mimi ni mtulivu na kuiba mali ya mtu sijafunzwa kuna dhambi lawama ulonipa mimi leo na nyuma fikira zako ziko vibaya takudhani ya kwamba ule demu nilimpenda ni kweli nilimpenda lakini ni kama rafiki wa mtima haya ulofanya leo kesho tajibu nini kiyama kwa yale yote mapendo ni kama kio aliyokupa niliona
ukatana na kusaliti kutoka kwa kona kuwa mimi na ye
mimi na ye
kutokana na wako wivu katiliki kumata haji uwe
nini wa unatima bigiji
kwa karanga za kuonyeshwa
najua mwanamke ya kipenda wa napenda kwe
kuzana run dunia
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 shoyle
wa feel feel wa feel feel wa
wajua kuna waliobadilisha dini na yote sababu ya kupenda hakuna walokimbia hii dunia sababu hiyo hiyo kupenda nilali kupenda sana minajua na mambo mengi mufanya minando testi wangu nilimpenda umifanya baka sasa tajihua fikira zako ziko vibaya kukudhani ya kwamba ulitemu nilimpenda nikweli nilimpenda lakini ni kama rafiki wa mtima haya olofanya leo ikifika kesho tajibu nini kiyama kwa yale yote mapendo ni kama kio aliyokupa niliona
ukatana na kusaliti kutoka kwa kona kuwa mimi na ye
mimi na ye
kutokana na wako wivu katiliki kumata haji uwe
nini wa unatima bigiji
kwa karanga za kuonyeshwa
najua mwanamke ya kipenda wa napenda kwe
Mayangai, mayami sote, nakobo mayangai, nzoto te. fasi oyo laki singa.
Esili sina posa.
Panzela oyo leki singa.
Esili sina posa.
Nibaku oyo beti singa.
Esili sina posa.
Babuto ye zanga pongi.
Esili sina posa.
Yaboli.
Chameleon made in Uganda. Tubonge is the number. Once again, welcome to the party. Say what?
Nina wewe wakweti katika wote ninaendi wewe.
Playing right here live. Talking about DJ Bunduki, the champion.
Nipenda nikuone nikupe chote byangu. Nikupe chochote unachotaka chochote upate lakini
sio na pamoja. Right away somebody.
Kwa nafasi unaishi ati ni kwamba bibi ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu Facebook au Twitter lakini hata sura ulificha. Imesubiri sana lini tutaonana na na Joe. I don't know what to do, to do. I'm waiting for you, Joe. Imesubiri sana lini tutaonana na na Joe. Rafiki wa kweli, rafiki milele.
To the water, I say.
Rafiki yangu nimempa sasa tuzo. Ana asili zangu nyingi sogopi mateso. Hao wabisha wanetishi na mawazo. Nina e, nina e.
sasa misi taki fujo. Nikiwa na yeye siyo kupibia devil. Ademan ongeza besi na treble.
Nimtaje kama ninaimba tangazo.
Ungekuwa na pasi unaishi ati ningekuwa mbali bibi ningekuja nikuone wewe.
Ungekuwa na nambari ya simu Facebook au Twitter. Lakini hata sura ulificha.
Nimesubiri sana lini tutaonana.
Familia naomba tufunge.
Mungu Baba
wilonge. Gospel time now. Oh Lord.
Joni kupe chochote nataka. Hatuja kutana mina kufata.
Joni kukaribishe kwangu.
Joni kupikie chakula tamu.
Naomba ni kuonyeshe na watoto wangu.
Joni kuonyeshe baba mama wangu.
Ni kuonyeshe marafiki zangu.
Nami na moyo wangu.
Ungekuwa na pasi unaishi ati ningekuwa mbali bibi ningekuja nikuone wewe.
Ungekuwa na nambari ya simu Facebook au Twitter.
Lakini hata sura ulificha.
Mas
for Q Chilla right now, made in TZ. Say what, come on.
Ati. Shuleni, shuleni, wakamfukuza, wakamwitamala ya kwa mimbali, oh beba.
Happening right here, live again and again. The sweet vibe, taking you way back in time.
Miezi tisa ilipoada, chini ya mbuyu nikazaliwa, mifuko ya ramu.
Q-Chief, Q-Chilla.
Nikafuniki.
Say what,
ili baridi, nisinipige. Wapresha na mawazo, mamangu, mamangu, mamangu. Akaiaga dunia, mamangu. Nalia, nalia.
Tell us where you're watching us from. Let me see those fire emoji. Come on, come on. Say what,
moyo wangu uko kwako na raha zako siwezi. bali Nese usini dhulumu Nipira zanda nizote Ziishi moyo ni mwangu Milele ata milele Ziwa uri marui Maso penda fesile tu Ziwa uri marui Maso penda fesile tu Ataka niwe na wewe milele Ataka tuwe na watito baby Ataka tuwishi wote Kukija, natabasamu, nina furaha Kuwa na wewe, mwani baraha Bila karaha, mimi na wewe, furaha tele Ataka niwe na wewe milele Ataka tuwe na watoto, baby Ataka tuwe na watoto, baby Ataka niwe na wewe milele
Kijia bunduki
Mwenye manyungu na mambaya so kwenu tu Ata kwetu hapo, mapena ngono na Kwenu tu, ata kwetu hapo Ukichukia sishangai, lisela Inajua binadamu ndivyo tulio Ukichukia sishangai, lisela Inajua binadamu ndivyo tulio Kwa tospanani na oingo, mene city edi Wana DC Wanadaki na chifonyo ngiringi ni kikipagi Cha muziki Kwa tospanani na oingo, mene city edi Wana DC Wanadaki na chifonyo ngiringi ni kikipagi Muziki Wamesahau kama liye yumuwa nilupaji Gawa riziki Kuna wengine natamani wawe kama mimi Kwenye muziki Ila mimi baro najua Wengi kwangu watasubiri Ila mimi baro najua Wengi kwangu watasubiri Ukichukia sishangai Minajua binadamu ndilo tuli Ukichukia sishangai mimi Minajua binadamu ndilo tuli Mwenye manyumu na bombaya so kwenu tu Ata kwetu hapo Wapenda ngono na wachawi so kwenu tu Ata kwetu hapo Ukichukia sishangai Lisela Minajua binadamu ndilo tuli Ukichukia sishangai Lisela Minajua binadamu ndilo tuli Bila siku mambo mingi anatokea Nukweli so kwa mana kungopea Binadamu ni wengi la wachache ndo wema Na kongo pia Minadamu ni wengi la wachachi ndo wima Amini na vyo kwambia Unaweza kutenda kitu bora kizuri Wengine wakapenda Wengine wakakera Imani na poza watu wengine so suri Ata ukitenda yema Unaweza kutenda kitu bora kizuri Wengine wakapenda Wengine wakakera Imani na poza watu wengine so suri Ata ukitenda yema Mimi baro na chuba Wengi kwangu watasubiri Minajua binadamu ndivyo tulivyo Ukinchukia sishangai mimi Minajua binadamu ndivyo tulivyo Mwenye manyungu na mambaya so kwenu tu Ata kwetu hapo Wapenda ngono na wachawi so kwenu tu Ata kwetu hapo
Taking you way back in time, ladies and gentlemen, boys and girls. I said,
Ila tunapotoka emi narudi na ndonya, napigwe eti na wachukulia, alijana ina nimbona
nasuwa,
siku watu lali, simkilia.
Play right here, live in the building, it's the street vibe.
Sababu mdomo,
pressure,
mdomo wako mami, nisiongeye na watu ya. Labda ni madada zangu
Ona mabusu tele
Mambo ya
kizungu
All this gold
Nyuma inasitisha niweke wazi Minaona mwenzangu hugupi maradhi
Mama mama Au wengine wadhamini
Sisi wangu mimi kweli nakupenda Unajua
kweli kweli damu yangu. Uso yo Anita, Anita mbona sikumbuki.
Ona kigogo mizi,
sababu waniona mizi.
Ona kigogo mizi,
mapenzi yamekwisha siku hizi.
Yangu mimi kweli nakupenda, unajua ndio maana wanitesa. Sio siri hani wanipa pressure. Pressure, pressure.
Pressure, pressure, pressure.
I'm utani nako kupendwa kazi kama utashindwa kuja mimi kusema kweli baby ni mkali ninakuomba baby mimi unijali
kusema kweli baby ninakuomba baby
unijali
mapenzi vini mimi bona kwangu ana thamani kila siku nateswa mimi natengwa mimi mapenzi vini mimi bona kwangu ana thamani kila siku nateswa mimi natengwa mimi
wakinambia wewe malaya ma na sifa mbaya dabi na chana na stisha mina wakata
disco kiss
with the mic in the water
sisu
sini wako sondoke
unibushinambia
tutotoke
sabatukisha
love you girl love you girl
uyeje disco kiss
mini wako sondoke
sisu
unambia tutotoke
unibushinambia
kwamba ujisikina mitena na mponi meku wangu huku nitokeza
Checo si sensation right now
nani bola
Kidume.
Ni leo badala ya kesho
Kase.
Kupenda usipendwe ni kama kujitika
featuring Lady JD Kenya TZ connection
si
wato
hali lipigwe fima kwa mwili sababu taji kuna ama taji kanda
taking away back in time come on
maumivu ya beti
nice and easy
mtu adikuni
see what
kandi na mati na kuna upasu wati ya mdo kama kuna kosa mme waifanya kama kuna tisi tunaweza leta
don't forget to subscribe to this channel what's happening here
naligeweza tena
come on, come on.
Nika fanya, nika tenda, nika fanya, nika tenda, nika fanya, nasema, nika tenda, nika fanya, nika tenda.
Kweli ukumbuki uliwe fanya, kweli unakumbuka tulipotoka. Barizo zote za kusikia bali kwa ushahidi niliouona sama mara ngapi umeshaomba na bado jini makosa mangapi niliyo yafumbia macho mpaka leo na hisi kufika kikomo maumivu ya nafsi ndani ya moyo sitaki kwenda mbali
utamani kuwa na ye, hata ye utamani yawe na mimi, kila mara utamani niwe na ye, ubavu ni mwake yeye.
Basi vile nisha pata pata mie, wala sito tapata pata pa mie, kutafutana na wengine, kwani nisha pata wangu mie.
Basi uwa tahabani, wapo wangu simuoni, chakula mdomoni, akipiti ya silani.
Nipo shinda na majonzi, kaba kito wa machozi. Nipo shinda na majonzi, kaba kito wa machozi.
Ataraha jamani, nani nipende, asini zingue, nani nipende, asini zingue, hivi ni nani mbemba takae nipenda kwa dhati, na sio kunitamani, mvumilivu kwenye raha tanikiwa na dhiki, asini shushe thamani,
sababu ya ulofa, ulofa mama.
Kuliko kujitia jakala oh. Wangapi wamepinda na kuaidiana, hawatochana mpaka kifo. Wengi wako kima slide, wakitimiza lengo na kuna ufai. Mapenzi yanakaba kama tai, mwisho wa siku naweza poteza uhai. Mapenzi naogopa sana bwana mimi, kuamua kati mwingine nakosa hata raha jamani. Nani nipende,
nani
asini zingue,
nani
nipende,
nani
asini zingue. Nataka jiko jiko la peke yangu mimi, sikila mjana pikia aje anipe raha mimi, asiwe na chakachua. Niambia ni mjue, nieleze ni nani mama. Niambia ni mjue, nieleze ni nani nani mama.
Sababu
tambue dhumuni, Mola nipe mungwana, si kama wale wauni.
atanipenda mimi, iwe furaha siku zote maishani, aje aniliwaze mami. Nataka jiko jiko la peke yangu mimi, si kila mja anafikia, aje anipe raha mimi, asiwe na chakachua. Niambia nimjue, nieleze ni nani mama. Niambia nimjue, nieleze ni nani nani mama. Nilifuta machozi, nikasahau nilipotendwa thamani. Naona kama ngekewa, mtoto mzuri kuwa nami maishani. Nachomwambia naelewa, nampenda napenda sitomwacha silani. Gari pesa sina, ndio maana nakuirisa mchumba. Wewe gari na nyumba ama pesa ndio chumba, bora unirisi mchumba. Gari pesa sina, ndio maana nakuirisa mchumba. Wewe gari na nyumba ama pesa ndio chumba, bora unirisi mchumba. Mimi si mgeni wa mapenzi mwenzako, maumivu nayatambua. Nipende kupende wewe ishara ya upendo, haiwezekani wewe unanisingua. Mimi si mgeni wa mapenzi mwenzako, maumivu nayatambua. Nipende kupende wewe ni ishara ya upendo, haiwezekani wewe unanisingua.
Sina raha, hey, naumia na mawazo.
Kabizi moyo na finjue wapi tatibu. Au dunia mini, unajua ukinipata kuchezea. Au dunia mini mama, unajua ukinipata kuchezea. Unaonekana mpango mzima kama unavyongea. Una mapenzi za tutaji na kushia. Kwenye magari na fedha wengi walishangaa. Kwa wakana ukasepa bila jibu kuongea. Unasifika kiuzuri nyingi tabia njema. Ni mkali kiukweli nisiweza mini. Ulinyanyua kinywa chako mwenye woga sima. Hakuna unempenda zaidi mimi. Unasifika kuzuri nyingi tabia njema. Ni mkali kiukweli nisiweza mimi. Ulinyanyua kinywa chako mwenye woga sima. Hakuna unempenda zaidi mimi. Hakuna unempenda zaidi mimi. Iweje unanizingua mama.
Iweje unanizingua.
Sikukona sinara.
Cause she made it possible, yeah. Girl, you're too fine, yeah. My girl, I still believe, say, I feel, say, it's you're too fine past my mama, but that is impossible. Oh, oh, oh. Give me the photocopy of your mama, carbon copy of your papa too, yeah. You're too fine, yeah. Some people still believe, say, that it's nothing like an African beauty, beauty. We did the Yance, there is beauty in the African system. Africans, we are the best. When it comes to beauty, man, we they run the rest. Nobody fit why you go, so beauty send the less. Nevertheless, the plus can call us fed the less. Now you know, say, now your mama, hey, 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 hey. Now your papa, hey, 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 hey. This no be small matter, hey. Are you feeling me too, baba?
Somebody say, ooh, girl. You are my African queen. The girl of my dream took me where I never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling-a-ling.
Girl, I don't wish, say, I fit, say, fit. You too fine past my mama, but that is impossible. No. Thumbs up to your mama, cause she made it possible.
She made it possible.
Girl, you're too fine. My girl, I still believe, say, believe, say, I fit, say, fit. You too fine past my mama, but that is impossible. Oh, give me the photocopy of your mama, carbon copy of your papa too. Girl, you're too fine.
You're too fine.
Tell me who made it possible.
Your mama, your papa, your mama, your papa, yeah.
Only God made it possible.
Go ask your mama, your papa,
what is the possibility? Baby girl, it is you that I see. From the eyes of the eagle, it's like impossibility. Cause people know they see, yeah, where I see ya. Your beauty is so pure and so clean from within that it feels. You know if you understand what's in it, every time I go, I put out the fire, you kill it. She had the free, I get the love and speed when I deal with you. Everybody truly know now.
Say, me, girl, but stand up, don't let it shine. Your beauty is divine, can you do fine? Oh, no, I need you by my side to be my wife, the mother of my child. So help me sing it.
Somebody say, ooh, girl. You are my African queen. The girl of my dream took me where I never been.
She was on a super sicker. Muchi tenge, namu muchi jamala.
think I got what I want. Think I think I love it in your yoli kuba misoto. So many, you don't know that she got potential.
Me girl them and she no like them. And that the reason why good life we conquer. And that the reason why we must shine the nation.
Baby, nzeche mani, baby, kuziba amaso. Tocha pulira, tocha nesiga. Lago jitate mebi kwaso. Abogede, bogede, vinji. Bagala tucha wagane. Balababu vibe tu babari. Basaba, maukane. Yeah. Dongate, nzeke kute. Domuti mamurete, guato nesute. Girl, I know, yes, I know, you know. Girl, I miss you every day. Yeah.
Amazimanze sapagala kumbonya bonya pia mukwano nyabola banze tombo nyabonya amazimanze sapagala kumbonya bonya ogana buli cheku amumuti mamulunji songo mukwano kweni nanze choli munki eno mukwano kwango twala sinsonga ngato mukwano kwenku wagwetego sangika nyabonze tombo nyabonya amazimanze sapagala kumbonya bonya pia mukwano nyabola banze tombo nyabonya amazimanze sapagala kumbonya bonya.
Bless you, all I wanna do is caress you, so come.
Ma uko ready, niko ready. Uptown to downtown, be my one lady. Yeah, awajuu nachopenda ni Madrid. Na wambia no, staki tena kina Wendy. Yes, I love you, my baby. Never will deceive you, my lady. Yeah, ni mina wewe na mi. No, I believe you were meant to be.
You're my reason, I don't know no treason.
Cinderella. bibi kigoma ilini huma sana mimi leo niko na aliyenipenda nishamua je wataka kumjua jina aitwa Cinderella rudi home wewe rudi nyumbani wasalimie kigoma wamenisha
uliniahidi mapenzi ni kweli uliniteka kadu siku vivo siri baby ukanitesa mami mala upo bize mami mimi mshamba wa mapenzi sindo waka share na miyo kila napokuona ninapokuona moyo unazima na kumbuka tu kigoma na kwa sarah mwenyewe si unaniona ila Cinderella kapoza moyo kuchoma ninachoka haki ya Mungu ingani guest baby najua machungu ningependa kuona wewe ningetaka kuona wewe ningetaka kuishi nawe ila tu
nimesha mind
yeah hiyo ni true ma nishapata mwingine ambaye ananifaa ma yeah
ulinitesa sana sababu nilikupenda wajua kijijini kwa bibi kigoma iliniuma sana mimi leo niko na aliyenipenda nishamua wataka kumjua jina aitwa Cinderella rudi home wewe rudi nyumbani wasalimie kigoma
East Africa's finest it's none other than DJ Bunduki the champion
Ajui wapi atantia Hakuna kazi kutu
Champion.
feel.